mana mpenzi 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 mpenzi. Nikasema kumuacha siwezi 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 siwezi. Akanifanyia ushenzi 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi mapenzi. Leo kanza kunita bebe.
Ananita bebe.
Ili ananiona mibwebe.
Ananiona bwebe.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fogo za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fogo za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Oh, ndio basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Na ukukumi, kujitumisha mesemi. Na ukukumi, kunitaita baby. Na ukukumi, kujitumisha mesemi. Aiko kumi, kunitaita baby.
Oya kanza kunita baby.
Ananita baby.
Ili ananiona mikwege.
Ananiona mwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshetege.
Fogo za kongoro. 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 Za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Exclusive from SureLoaded.com.